Na hivi sasa ninaomba nimkaribishe Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia.
I wish ningemwona Hichilema, nipige magoti, nimpongeze hadharani. Mgombea urais wa UPND, baba hachoki, anayepinga nani? Asangapya niluvara, as you can see, it took us from nothing to something. Anawapenda vijana, as you can see, nao pia wanampenda. Free education, Mr. City, mwana maendeleo. Yes, man of the people, na ndo maana mimi na mwindozi. Hata kwa kumtazama tuna mpendeza uongozi. Zambia songa mbele, echechi baba mkombozi. Oh daddy, echi echi cheza nikone. Mr. Peace and Order, we thank you for economy growth. Oh daddy, daddy, ebu cheza nikone. Zambia number one, UPND.
Na na mumula chita pretend, show me what you think he has not done. Mwaletila sonte power bomba sonte ni sonte. Akuponte ni ya bombi, padale tuwa la Zambia kuisonde. From border to border, mwaletile Kenya bombe. Mwane ni misevu fusha wololoka, pit by pit file kontoloka. Dati nkonke nkonke, imwe ndungu ululeni. Dati, imwe fyoze chumwa chitana, nisumi na nisoti sana. Ni soti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
So daddy, I say, send it to Shande. You deserve the sound. Bali na puti.
O daddy, daddy, ebu cheza nikone.
Chitana nisumina nisoti sana. Nisoti sana, eh, soti sana.
Everything you do for the people of Zambia, soti sana. Soti sana, soti sana.
The reason why I sing this song, this man is true friends of Tanzania.
Peace, security, stability of Tanzania is the peace, security, stability of our countries in the region. We do understand that if we lose peace in one country, we are all affected.